make me run it, not that mean. Do yet you don't mean to take me higher. You make me run it, not that mean.
Yeah, pussy on it higher, baby. Well, yeah, koko tete ya chie. Baby ni amini ya. Uko sexy baby boo, nakupenda love you. Ujue unanichanganya, baby. Kwanza uko fresh, nipage my stress. Bide nakupenda kili yangu nenda rest. Mina wivu sana, usijo kanichanganya. Achana mabisho, watakuchanganya.
Mini wako mpenzi na mini ya ya. Wachochote kile juu ya chie. Popoto napotaka wewe twende. Achana na wazusho kate wenge.
Wenge.
You take me higher. You make me burn.